olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Come and have a bit. Come on.
I tausanga umai whai tau miliona tangata i Ausitalia nei. E peti le tū u ngā solofanua le Melbourne Cup. Mō le toa tele. Nā ole paule o le teimi le tausanga e la foi se peti i tā alonga o peti petinga o se peti le tū unga le Melbourne Cup. Ai mō nisi o tā alonga peti petinga po le gambling ua whai mase masani. O le tama i tā i o Dr. Rebecca Jenkinson le whātonu o le Gambling Research Centre o se vaenga o le Australian Institute of Family Studies. Na ia tā ua whaai unga o se suenga whaato āmai anei a le Gambling Research Centre i le whawhita auli o tā alonga petipetinga po o le tā alonga petipetinga malele whaautauta.
Around 3 in 4 Australians gambled in the past 12 months. Around 2/3 of those were people buying lotteries and scratchy tickets. But around 1/3 were Australians who were gambling on horse racing or sports betting or pokies. So it was around 1/3 of Australians gambling on those other products.
Elena otu unga solofanua. Omasini poka ole lotto. Ia male te leo tā alonga petipetinga ua whaingofie nei, ona ua maua ilunga le upenga tawha ilangi. I tausanga taitasi, e owa ile lua se funumale 5 biliona tā lae whaalu e tangata i Ausitalia i tā alonga petipetinga. Na whaalia Dr. Jenkinson nisi oa a fianga i tangata ua le mawhai ona tuu le pele tupe po o le tā alonga o petipetinga. O a fianga e au fiai le mativa ina ua ngau uma le tutongi, ua amata ona whaatau e nisi mea tō tino e whaatupe ai ia le tā alonga i masini poka o le ngaoi, ma le tele o whaafita uli o le maa fawfau e alia e mai ai.
What we found that was really quite concerning for us is that around 1/2 of Australians who gamble would be classified as being at some risk of gambling harm. We're looking at different impacts on people's lives, so loss of savings or increased credit card debt. There might be impacts on people's work or study performance. And the other thing that often comes out is impacts on people's health and well-being. A lot of people talk about their mental health, so feelings of anxiety or depression related to their gambling.
O le toa tele i lātou e tā a tele iei le whaafita auli nei o le pele tupe le whaautauta, le pele tupe le whaautauta po le gambling. O tū pulanga talavou i le vāo le se fuluma le vāluma le tolu se fuluma le lima tau sanga le mātutua. Ai ua mōli mawina fo i le toa tele o tangata whai mai, ua maunu e le whaafita auli o le gambling. E le ngata i lea o tangata mua. Waiei se whaala putuputonga e whaingoina o le strong brother, strong sister, e whesoaswani i tangata mua e mawe ona sa ili whesoaswani, pe a afia i le pele tupe le whaautauta, po o le taalo i tupe o le tutongi, tupe o le rent, tupe o le pili o le moli, tupe o whaatau o mea ai o le vaiaso, tupe o ofuo o le whanau.
A lot of individuals that are experiencing gambling harm are living in low social economic areas, might be really low income earners, and really using gambling as a means to make ends meet, which in many ways doesn't work. They're going to the pokies to be able to hopefully try and win money, to be able to pay the next bill, to be able to pay rent and get by, but in most situations, obviously, it's setting them further back and behind.
O ia le nā, nā sāu noa o le whaatonu o le strong brother, strong sister, Cormac Evans. Nā ia whaamanatu mai, le talitonunga sā tā a tele i tangata Samoa i Aukilani i le teimi whaato āta tala i le casino. Le whapea mai nisi ho e tā aloi masini poka, e su e ai tupe e la fo i Samoa, e su e ai tupe o le tele o pili e te tongi o le vai aso. E i wane ua ngau uma ai le te tongi. O le talitonunga e maa loo lava i teimi uma, ae ole i unga moni, e maa nu maa loo lava le kasino, ae ngau le tangata ta alo, faatali i le benefiti o le isi vai aso. Ua maalosi ai ma le wala au i kampani whaasalalau, ato ai ma whainga maalo i lea tunuu, e tāo fia pe whaaititia lea whai o whaasalalaunga whaapi sinisi po o ads, e whaato si nai tangata i tā alonga o petipetinga.
Most Australians are regularly exposed to these ads, but what we found was that seeing or hearing them is really leading to riskier betting behaviour. One in five participants were actually prompted to start betting for the very first time because they saw or heard an ad. And around one in three, so a third, reported that exposure to these ads had actually led them to increase their betting.
Dr. Rebecca Jenkinson. Na faalia foi e Cormac Evans, o le Strong Brother, Strong Sister, ia fianga o tangata muamua mai whaasalalonga whaapi sinisi po ads, e tūle iai tā alonga o petipetinga.
We're seeing, in many ways, the harmful, you know, ripple effects of those ads. You know, they're targeted at individuals, you know, from young ages to in many ways, elders and grandparents and everyone in between.
Ile masino November o le tausangana te anei. Na whaasila sila mai ai ele minisita o aunanga po social services Amanda Rishworth, nisi o suinga po te uteunga i whaasaralonga whaapisi nisi ilungo le televise le itio ma le upenga ta whaailangi.
What the states and territories and the Commonwealth have agreed is on seven new taglines that will have to be rotated, that online wagering companies will have to display on TV ads, on social media, online, radio. These have been very well researched. Over 8,000 people have been consulted. It's evidence-based.
Amanda Rishworth, le Minister of Social Services. I le campaign mō whainga pālota e pei on sa aloa tu iei le Setete o New South Wales, i le whaai ungo le vai atuna te nei. Na fōla fōla ai e le taitai o le Labour, lea ua tū mai nei le tofi pāle mia Setete Chris Mintz, le whaataita ia i le Setete ona leto e whaonga ina tino i tupe ae o se kāt i masini poka. E tapulaa le awha i o le kāt, a ngau uma le a whai o lo oia i le kāt, ia ua motu wai ma le pā. A lo iuta lo pau pau, o tae au fo'i le isi aso. Le pā le mia o New South Wales, po le pā le mia se tete o New South Wales, Chris Mintz.
Now I want to make sure reform works, and I don't want to be in a position where, despite the best of intentions, we introduce a policy that in fact fails. We saw that with the lockout laws, we saw that with greyhounds. I mean, my bottom line is, if the technology works and will make a difference for organised crime and problem gambling, we'll implement it.
Le Palemia Stete o New South Wales, Chris Mintz.
Fafafunga ile Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailo podcast.